Means a love mess. Do, 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 do.
Alexis on the beat.
Pengine mina bati mbaya. Siku jaliwa mimi kupenda. Ama hivi sura yangu mbaya. Mahusiano yangu hayakai. Na kila nayempenda najitahidi asijeenda. Mishoni nikidonda maumivu ya suish. Nikipiga mahesabu mwenzenu ananizidia. Mwenzenu mimi nampenda, kumbe napenda mimi peke yangu. Nimechoka kupenda, heri nibaki mimi peke yangu. Mpenzi nimesarenda, sitaki kuumizwa mero yangu. Nienjoy, 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 nienjoy ni mimi. Nienjoy, 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 nienjoy ni mimi. Nienjoy, 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 nienjoy ni mimi. Nienjoy, 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 nienjoy ni mimi.
Mapenzi kwenye roho yangu nimefuta. Kalamu iliyoandika wino imekwisha. Bahati yangu anaijua Mungu, sijelazimisha. Nikaangukia babaya eti tuonane leo, tumalizane leo. Hayo sio mapenzi bwana. Na kila nayempenda najitahidi asijeenda. Mishoni nikidonda maumivu ya suish. Nikipiga mahesabu mwenzenu ananisidia. Mwenzenu mimi nampenda, kumbe napenda mimi peke yangu. Nimechoka kupenda, heri nibaki mimi peke yangu. Mpenzi nimesarenda, sitaki kuumizwa mero yangu.
Nienjoy, nienjoy, nienjoy.
Productions.